MC Les. Yeah. Nashukuru.
Vicky Mandes.
Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Nakushukuru sababu umeniweka huru. Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Nakushukuru sababu umeniweka huru.
Msalabani ulidai, damu ukamwaga, 7-inch nail ikapita kwa mkono. Ilikuwa Friday 3 PM, Eloi, Eloi, lama sabatani, kilio ulitoa. Kisha lichofuata usiku mchana, walio kutambua walipiga magoti na walio shtuka walitoka mbio. Kisha ukadai, straight from the cross, straight to the grave. Baada siku tatu you rose again, mpaka walinzi wakapigwa na butua. Wengi sasa washangaa, kwani hamujui ndani yangu nina Christ. Amenipa bawa, ona sasa nina pa. Kando yake Christ mimi nimekaa. Nina reason, yani nina sababu ya kusema niko blessed.
Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Na kushukuru sababu umeniweka huru. Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Na kushukuru sababu umeniweka huru.
Nilipokosa ukawa my provider. Nilipokuwa chini ukawa my defender. At the age of 10 kwa kuminika surrender. Ukani show love yako iliyotenda. Mini preacher bali misi pretender. Ordained by him who was born in a manger. Passing through the valley of the shadow of death. The only danger na zitu kusonga na bado na bonga kwa life ina purpose na nina reason. Kama Paul mina live for the gospel. Life na live iko on the fast lane. Sule na shine doors ya paka fast lane. Bali nina Christ ameni wake up when you fast lane. I could die me with the head and all the tail. Mimi na ye forever sit a face shame. From dust to grace love yake iko same.
Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Na kushukuru sababu umeniweka huru. Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Na kushukuru sababu umeniweka huru. Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Na kushukuru sababu umeniweka huru. Mungu wangu nina kushukuru. Sababu yewe umenipa nguvu. Menipa bawa chuka makunguru. Na kushukuru sababu umeniweka huru.
Menipa bawa tu, menipa bawa tu, menipa bawa tu, ninashukuru. Menipa bawa tu, menipa bawa tu, menipa bawa tu, ninashukuru.